Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, Fulfulde, Sakira, Hedibe on a jam altinere noga etati liuru December hitande 2020, Sapo yamde yaburi masilima chapande na ijo e kainera, Usman Nyali Bulu Kabaruji da Mamadi Keita to Pogi Jandedo. Golleji dialogue national golleji dialogue national inclusive di timmi wadugol woteji député en yewtugol nuygal sariya leydi meden di e yewtugol to yogaaje le kaldal ngadangal fa jam hebe gal dun e goddum kasem e collectivité kani daranede ka fu e tawede hirdube laamo be collectivité anamila wana dun watta faati allaaji gondi handen di kebene jogala Sefa waran lomtine eko ndesari kalis Afrika waran ite e juude banki Faransi andim e kabaru kebal won economist en quality wid edon hani watanede hakkille le kabaruji imin kala hala himbe chapande joyon doggube sabe wid ana jata yo maccube le ngendi kainera yo yade nyongi tawade jema e bamako lebbi jetti ciagal mudum fa hande wirfitagol mabbe hali halti won do mudum yo di woni sembe kabaruji de kikkida ko bismillah modon helade tiju tamani golleji kaldal hakkon bibbe leedi gal do no dialogue national inclusive o timmi kenye le yontere hejabe jurube le mali e jaggal mudum kaltidi do kabaru tidallaji gondi le leedi meden di halaji di nguli wattu yoga do tobbe yogaaje hono laamu lobbo ndenaagu naadu kasen hono gollede budda hasindinede hakke tobbe naybe dewri do mudum e wi horeju leedi meden di don Ibrahim Boubacar Keita di himmeji kollitaadi le jonde de daranete na hono Usman Diko
Ebi jotinawa halaji o gonginali kawradi e do golleji di yondagu nay non sidigi fa konate holiti do kabaru herta gollamuji wote ngaji garoji e wattu jawni do fawarde e jewto go nugga sariya meden watti gol denagu fawarde e lamu kanyi jengigol golle kawral deere e deruntinangal
le processus
dabare hertaade lamorde fawarde e wote ngaji gondadi yo le 2020 fanda yewtaade nugga sariya leedi meden non kana jawdu mi hebane fa deere en denagu du warta lendi anahani yambinde gondal kala yewtade dabareji yoga do kawra deere faade deerun tanangal le madidu ana hedi kana ke leedi meden o bami adika donude gonginal gadal difu yo wattuma Ibrahim Boubacar Keita non dardi holliti ana hubinani haldude e malinkobe fu
ce forum
obatu latima le leedi ankaku mi bami adlu wadde kala ko wawi latade yalla leedi mendi ana hewta hore mum sabe gonginali gadaddi ana hakkani donnede
soto appliquer
gal kaldal kala non e tiagal di region ngaji cercle far des communes kanye e le ambassade ngaji meden gonginali kawrade dum di ana kani jenginede le wattu e le ko lam ko be mbi
fedde water hirdube lam o hono hore juma be chalido de e kaldangal kollitiwide e hakkilo mubben ko be dewri do mudum dum watta faati dallaaji mali di kebene jogola e wi mabbe ko farnement o fawto do di halaaji fa yewto nugal sariya gal do sembe hedibe lambe kollitiwide ngada e bawde mubben fu pati projet o tabite kede ko nutugo wi o kejaado hala horejo hildube lamu do faccitan Usman Diko
mine gedena ko raade do mudum de de leedi dum mogo diide non arane ni yo walitin gon nuyga sare leedi meden miden domtuno dum ka ide bel mudum du gon inde kawra cinyinaade de du ana tiidala kana yo bonitin gon leedi meden gandi den sabede so ko hawra e do mudum ko gondinama le leedi di hawjinde laamu wala le didi e gede tati mudum so wana wata wawa ka wadede handen endulla dammereji garana kawral malinkobe do walitin gol nuyga sare leedi men an holla eden gandi bonitinde leedi meden men jabata waltin gol nuyga sare leedi meden men kabato du men kadan latagol mudum warta fa naaw
sakirabe andon di kabaruji fodo mba hebudo di do istati whatsapp do numero 76 70 88 51 odo mba no du mere mere do numero via mo do 37 321 Sefa wana lomtine eko ndesari jawdi leid Afrika du itete ele banki Faransi. Horebe leid e Faransi eko duwar Emmanuel Macron Al-Hassan Daraman watarandoki o kabaru leid chakide yonterende ngal deural kesal chinyina ngal abijafu dantabede le hitande 2020 leid e jetingon ele hirnanga Afrika du wadani o kalisi keso batinte kalisi euro ka o kabaru lana o kabaru laba du wano kuhonjotop yogabi kuli tiwide kede ku isa anjai professor universite Malibi Usman Diko
il y a quelques problèmes.
Tidalaji yokaji ana e jawdi maradi le trésor le de France di wartitaake yo le banque ji goddi nabirte di France haybata jogal mudun didebel mudun du hono kaalse o warta e euro en keddate bilade euro na o salam faande ka wala ko anda tatabe mudun ko yida ka yo hono kaalse o ngonirte France heddoto du e ngonyude e ko o hajanu mu heddoto e wonde hala do kaalse o du hani ngonyede leeleedi Afrique ngotri labine yo diti dalaji fungoni ikebanaka jogala kollitowo yo inde tan waydata kanon margal heddoto e wonde
continue donc à exister
ko yata himbe chapande joyon dilube ngendi kaynera le on ko gon le commune rural jankunde kamara nyungi tawade jema e bamako fa hande birfitaki du wonno ko inde ande e ngendi di kolliti wide e mabbe dabareji bamama yalla wirfitagol wirfitagol be egube anayafa tawene walde habantonde margal habotonde dum kabaru margal dum wonno gambana holliti wide be anbe addi be ngendi di kolliti wide fa be himbe birfito kana jaba teddininde finatawaji hono margal andi ko Mohamed Baba Kunta hebini en iwde kaynera on ko gondo le region kaydu faccitanko Aminata Dialle Mohamed Samasiko
kenyarato mbaatu chaldi won elenno ko o hollitaama cuudi kany e kaaki jopaadi ka horebe finata wa kolliti neddo fu ribaka e gendindi sema traore o horejo kenyarato keddo den ko wi
kaynera yaamo
ka kaynera ga kay fe goto tatraka hono moccu inde mudum tan wodi hono dar no kujju goddi amna gilla fadde kan ko president mudi bo ita kabaru margal minen kay mi motti non dum boy soni e be jogi dallaji golle moccu ga ko ga enne be kollita
ala taade
sema traore holliti kaldal ana wawi mo inde o tiidal kamo hollite wi mako fina tawa ana hani nangede no o holliri ka neddo fu tawa de gengegel ana waji bina e mudun jabude fina tawa o non o hollitiri
ate komi amba
minan kay min kadal fi dewal dum do kay kabar mabbe kaldal tan timminta ka do tiidal la min kuliti lam ko be wiide mi jida fi ti allahji natan der gura amen de ga en kay galle sisin ko be jogi kabar imama ka dum hultata fi wiide kambe buri jangude tan tawangal so bangal amiru yakku o galle mudun dun na wodi burdo fu feccude latto amiri
dugube dominede be keddu
alimatarore an wonno e dubbe e gengengel o holliti ngara fi kawral gongal hakunde yimbe kenyirabe wala nafa
wala jamu kita koy
gelle ngari ga kaynira ga yuppude keddibe to jematon min jehi non to bamako ton yambinode idi keddibe be kay heddi ke jema ko min garti ko woni ko min tawfa goto sakrabe amen to jematon min marta kabar mabbe dun kaynira gila min jottiki kaynira kay jam e dewol tan wodi
o min yere akoy
mi cintinde jon won cil didi yim ana jua en di ngendi sabe machuda ko hewe ewobe kolliti lamu o ana hani himmade be darde yimbe ngendi be dun immondaro fa kaldal e kawral no bayi wartirde hakunde galle de mamman baba kunta nela da studio tamani to kenyira
le nyalam ko to keddine e julde nouel on na julde chrétien en le luma mango bam ko ngo wana non fu luma ngo foti welde le manga siji e boutikaaji kaake ana kewi le mubben kado ngaji e kulantere je ngar inoje ka kilia en ana fandi ko ngarata so ngari du ana fandi ko ciotta e wi julabe be le salon ko fir ngaji di du dum woni ko taykita ka fu e tawede so tobe be ngo ngike lobbo e wi mabbe sodobe an bay warde wattu fu maryam kamba keda yotte ke le luma ngo anni ko hebene do fajitan usman diko
Le feno ko noel non luumo bamako wana janjungo pijir ko sukabe hono pupe ngaji moboy fawarde e sape ngaji kanyu e kudde ngardinoje ngoni kubude bitigaaji fawarde e seralaymu sodo be non wana no ngorri e bi julabe yogabe kerden na sodo ana bubi batte wayde kaade sika non non men jogorto rani burno hikka hikka e pijir ko sukabe ciotami yimbe ngarata law yudinoge ne yaade noge e joy ngarata yorobu ji kamin ciotami kanon yimbe ngarali rawani ane hanno seeda seeda kanon joni o marsata mide nodda sodobe ngaran le nokku mordude du yo onta kamia morobe ana donti moretebe e wimabe nan hikka fota ko rawani non sabe wana ko yambi
mide
ngada si mordi fu ron burno hikka yambude mide keba seeda seeda kanon fota ko rawani ko mine yo morgo woni golle amen ile pudode lorndu wala fu momin jihi mide ngikkan hebude client en kanon be tinnobe ngara fa ngarda yeso gora mesi ana muddi kanon moddi buri wayde ko huyande lumo go yo dow no wattu o worri handen ni e wi sodobe yogabe e kolliti toggu kaaki didu wana ko yaafi
studio tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Kabaruji ngon ile region ngaji meden di lamu koro yimbe jomben kabodo be anda ka ngoni karteke alankeñe luman ko be domo onuku gondo le commune Madugu be mbari himbe taton ngiagon majji be nabidu katakatani ngaji didi e kubidu ngureji e wi himbe ton soldaci e Martinama Kumpa ka imagi jokkitade wadbe o golle sigaso pomme de terre ana heewi le balde cakitide de kilo ana sorte joni temedere nyamobe pomme de terre ana belti faysi tawa fa joni e be ile choggu o ana heewi ka choggu tomati beede ke ton choggu segire ko wonno ujinaaji didi yeeyi joni fa ujinaaji tati e teme didi e wi rewbe sottobe be dum beede ke saabe fandugol mudum rewbe somoytobe ne kuliti wiide beedugol choggu gollu yo saabe yambereji timmode hitande bide ballon be noddir tournoi di 20 janvier 2020 fuddi alankeñen burem deale jene ngoni e de pide match arandeje equipe plateau hawi jamburu badi nay e didi o imma dara soldaci en gindindi final mudum hani fiede 20 janvier do nonoga e lewru janvier hitande 2020 sakirabe do kadudi kabaruji ka kedde hedade yewtere de ana wodi wassalam